urasuka umutima ukababara ninde wavuze ko jyewe nakwanze ni haki ubona umukunzi wanjye namubwire ko mukunda iyo mubwira ko mukunda nyemera vuga ko mushaka ntabyumva mu maso ye harimo agahinda mu mvugo ye harimo ikiniga mubwire abyumve genda umubwire ko namwanganya gato mubwire ko ibyo yatitse atari byo nanjye si jye kandi nawe si we icyo nzi cyo ni uko nawe ankunda sinamwanze yababajwe n'ubusa umubwire ko ntigeze mwanga Sinshaka gukomeza kukubabaza Oya, oya Ubona ngiye ukambaza Ugiye he, kombo nunyanze Wabona navuka ukambaza Kutavuka ko wahindutse Mubwire abyumve Genda umubwire ko namwanganya gato Mubwire ko ibyo yatitse atari byo Nanjye si jye kandi nawe si we Icyo nzi cyo ni uko nawe ankunda sinamwanze Yababajwe n'ubusa umubwire ko ntigeze mwanga Yababajwe n'ubusa